Değişir bana bu akıl alsın. Africa Princess, go get you back in the love of space. Mopa,
you and me for real.
Yeah, 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 yeah. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Penzi langu Hollywoodi, Hollywoodi lanukia. Kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi. Tufanye makusudi. Atogopi tantarira zao. Maneno nchajao. Wanafanya maneno. Baby singufanya maneno. Imani nilo nayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nili yangu. Kauka niyoko tauka nipangusa. Upendo tulo nao metengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walitu wangusha. Toka nyanyuma. Baby tamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Na
back to the lovers, baby.
Baby music, come back.